I never meant for you to be in the clique or in the club. I never meant for you to be accepted. I marked you. I sanctified you. I set you apart. You were meant to be an outcast with men so that you could be an incast with God.
Born against him. Dash. Anazungusha round ya gambe, anasifiwa na wapambe. Amesahau maisha dhiki kwa bibi yake aikambe. Wananuka sana dhiki, ndugu zake kina chande. Malaya wanapenda tip na kupele kwa top. Wanajifanya mwana hep, maisha yake yana hope. Ni bora kufa na mawazo yanayoishi kuliko kuishi na mawazo yaliyokufa. Wakisema we ni mkali, jua ni mgongo wa chupa. Bichwa lisilo na kili ni adhabu kwa miguu. Unaposema misio conscious, mtani watu ongea tu, ongea tu dogo. Mafumbo woga, sikiwa lipimi neno. Kaulimi uonjavyo mboga. Kama kiporo akitaji moto mwingi, basi itaji nguvu kupambana na wabishi. Ukinisikizo tanyelewa, kinyelewa tanchukia. Kwa sababu na kuingia
Rino mia kikuingia, hey, matibabu. Onyo maumivu kwa sindano, utaratibu ya karibu.
Unaposema mimi sio conscious, mtani watu kuu.
Rino mia kikuingia, hey, matibabu. Onyo maumivu kwa sindano, utaratibu ya karibu.
Unaposema mimi sio conscious, mtani watu kuu.
Kama ambia nyepara ni maisha ya mfungwa, basi kimbia sana, Israeli yupo nyuma. Kama Adam na Hawa walianguka kwa letendo. Ni kweli sana dunia adui wa upendo. Toto anapenda mapenzi, hata kondo mwazo watoshi. Wengine wanatembea uchi, kuona nyetu itajitochi. Hawana dogwa wa madogo, anazingua kapepeta. Na watwanga kama manga pilipili. Hamna siri ya wawili tendo la siri. Kipindi maji ya kimwagika ya zoleki, lakini damu ikimwagika inaganda. Ukisikiliza dushelele, mintarwendi propaganda. Na ukipozi na inai, mintafanya manuva kwenye poda kama langa. Ukinisikizo tanyeleo, kinyeleo tanchukia. Kwa sababu na kuingia River.
Unaumia kikuingia, hey, matibabu. Kunywa maumivu kwa sindano, utaratibu. Sogea karibu.
Unaposema mimi sio conscious, mtani watu kuu.
Unaumia kikuingia, hey, matibabu. Kunywa maumivu kwa sindano, utaratibu. Sogea karibu.
Unaposema mimi sio conscious, mtani watu kuu.
As Brother Malcolm said, we declare our right on this earth to be a man, to be a human being, to be given the rights of a human being, to be respected as a human being in this society, on this earth, in this day, which we intended to bring into existence.
Unaumia kikuingia, hey, matibabu. Kunywa maumivu kwa sindano, utaratibu. Sogea karibu.
Unaposema mimi sio conscious, mtani watu kuu.
Unaumia kikuingia, hey, matibabu. Kunywa maumivu kwa sindano, utaratibu. Sogea karibu.
Unaposema mimi sio conscious, mtani watu kuu.